DJ. Chamra 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 vikunda. Nivye kunda. Ololo nivye kunda. Tavra 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 DJ. Chamra 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 vikunda. Tavra 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 DJ. Chamra 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 vikunda.
Alright,
we play chancy. Yendo mudansi. Ayamba plums up squeeze a hamwich. This. Musician in tera. Kakamuna mutichi. Rangu ziro muni kwa msenya habichi. Siri asumunonga kalona da bichi. Nia flow ni mchitaka pasta haplichi. Mwene bypass orgas attempted to touch. Lechuru njua na msichi ni mbakundaka sweetie. Yoka kuromba laka tapi mka muskati. I don't have a football like a sat. Kepa sabi kamanta kaba honga sumati. But don't see me humble like a blessed plane. Wars and fire vita matika yubani. Even more dangerous like a lion. I look da bichi ni mbambi na line. One man your rap says you know it's not fine. I know Gabba, this is my second tune. Don't put right beat more than Bartuni. I bet you know Mr. Jomi Soga never sounding like a new coin. Yes, it's a match kid a rapper. Nivyo kunda. Oh lo lo lo, nivyo kunda. Tavra 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 DJ. Chamra 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 vikunda. Tavra 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 DJ. Chamra 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 vikunda. Nivyo kunda. Oh lo lo lo, nivyo kunda. Tavra 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 DJ, chamra 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 vikunda. Umzichi na vishno hata luku vikunda. Namnongo mulikampa lasta Uganda. Abasikazo gatula kiesu vira hamakanda. Naba mzainu wa vikunda no wanda. Chichua ijirani yowe watu munda. Itamati ya rapa, I don't fear. Kama nya rap selinu fukela everywhere. Nago mwotama kuchevela, kumpaka ya. Ini mbio kwepanka divinu mkulu wa kwaya. Chavi chino mzichini kwa tawasika nebendela. Kevya fayo nchirioni kola kevya hitia. One two bridge za nchirioni kuletela. Kavalu kukunda mkwete tujendea mambaga. Lekangu watera vichina masika zile pateza haga. Utamati fefe nimba nimba changa changa. Follow me like a comment and make it taga. Nivyo kunda. Oh lo 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 nivyo kunda. Tavra 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 DJ. Chamra 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 vikunda. Tavra 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 DJ. Chamra 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 vikunda.
Chamra chamra vikunda.